obuhle kuyabonga injabulo kimi hambaka we bashayeli bangithi niyabonga DM sakazi umgqumeni lobhalile ngidlulisa ukukhonza ngonge abashayeli bangakithi basiphatha kahle sifika makhaya kithi sisaphephile nje kumnandi ngizizwa nginothando Ni kuwe njalo